kungia vingine malizia kupe mapenzi paka wewe uogope jia chie nataka ni kupe vyote kwenye dunia vi vingine silolote mama 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 basi mi unielewe hakuna mimi bila wewe ukinizingua wewe takuwa chizi unielewe I don't care wakisema ni malaya
I don't care
wakikusema vibaya
I don't care
baby mimi
I don't care I don't care
wakisema ni malaya
I don't care
wakikusema vibaya
I don't care
baby mimi
I don't care
Hakuna mimi bila wewe ukinizingua